the duty of every man, as far as the ability extends, to detect and expose delusion and error. I expose error in this generation. Yo, remember, a great revolution is never fought of the people, but of the government.
Mubagambe bechikwatako, mubagamba bobeddeko, mubagambe bechikwatako, wanso buzungu buzi. Mubagambe bechikwatako, mubagamba bobeddeko, mubagambe bechikwatako, wanso buzungu buzi. Nabasubuzi emeza bagikubye, omusolo gufuse omusolo, oluseke lubasuseko mbulu batuse kugumba. Emali mugikwatirayo, ebyokuteesa bye mwavaako, obukambwe bususe nnyo, naye kibandange. Lwaki temutuwafiza ne tubalekulira ne tubawa ensi yammwe? Lwaki temutugambira ddala nti ensi yammwe n'abantu bammwe? Mubagambe bekikwatako, mubagamba bobeddeko, mubagambe bekikwatako, wansi obusungu bungi. Mubagambe bekikwatako, mubagamba bobeddeko, mubagambe bekikwatako, wansi obusungu bungi. Engulo twaziise kadamba omunaku, yamala mu kiyumba emyaka kumi, yazimba yakayumba mwabwera mulubiji n'abaana, maaso yasaaya akaduka kacakala ng'emabega eyo gyapowa, nga mwafuna akasente akabeezaawo ezadere n'abandi, kumacyanga kudde wakaduka okukola obusajja ne bumusalako n'ebiturakita ebinene tinyabuliwo mu bukyamu. Yajja ekyapa abalage nti ne kyeyamani amanyi, bali obusungu bungi tebateesa bajjayo kukona. Yalajana nti kale mulinde zijjemu emaali yange ewone, bano obusungu bungi tebateesa bajjayo kukona. Yalajana twali tuyambye ne mutuwaayo kadde, bano obusungu bungi tebateesa bajjayo kukona. Yalajana abaniwo okusula saako n'ekyokulya, bano obusungu bungi tebateesa bajjayo kukona. Yalajana presha zamukuba era twamuziise, bano obusungu bungi tebateesa bajjayo kukona. Yalajana mubagambe bekikwatako, mubagamba bobeddeko, mubagambe bekikwatako, wansi obusungu bungi. Mubagambe bekikwatako, mubagamba bobeddeko, mubagambe bekikwatako, wansi obusungu bungi.
Tumidde ku kuba boda, abaana ba taxi, bamama b'omukatale, abaana b'omugeto.